yini ebangela ukucindezeleka? I-Mayo Clinic eyaziwayo iyabika. Liya likhulu izinga lokucindezeleka kubantu abadala abaningi. Ukuphila kwanamuhla kugcwele ushintsho nezinto ezisikhathazayo. Cabanga ngolunye ushintsho nezinto ezisikhathazayo ezingabangela ukucindezeleka. Ukudivosa, ukufa komuntu omthandayo, ukugula kakhulu, izingozi ezihlasimulisayo, ubugebengu, ukuphila okumatasa, izinhlekelele zemvelo noma ezibangelwa abantu, izingcindezi zasesikoleni noma emsebenzini, ukukhathazeka ngomsebenzi nokuba nemali eyanele. Ukulahlekelwa umsebenzi kungacindezela, kwenze abangasasebenzi babe sengcupheni yokugula. Babe nezinkinga zomshado, bakhathazeke, bacindezeleke, baze ngisho bazibulale. Ukulahlekelwa umsebenzi kuthinta zonke izingxenye zokuphila, kusho i-American Psychological Association. Ukucindezeleka ezinganeni. Kuvamile ngezingane ukuba zicindezeleke. Ezinye ziyaxhashazwa ezikoleni noma zinganakwa ekhaya. Ezinye ziyahlukunyezwa ngokomzimba, ngokomzwelo noma ngokocansi. Eziningi zikhathazeke kakhulu ngezivivinyo nangomsebenzi wesikole. Kanti ezinye zibona imindeni yazo ihlukana phakathi ngenxa yedivosi. Izingane ezicindezelekile zingaba namaphupho amabi, zikuthole kunzima ukufunda noma zibe nomkhuba wokuhlala zodwa. Ezinye kubonakala zingakwazi ukulawula imizwa yazo. Ingane ecindezelekile idinga usizo ngokushesha. Sesiphelile isihloko.